Manyiti wendi vera na veyo kuwele ngabandu miriza okuyige byenseno manyeta wanya atinga nungi kujitekera ebisingo hungi terichigana katino wenda vichisera change chichino chigwa unkulekere vyo ninjagala sematimba kuyambe yambe ngapita muluimba kutende kensi irandu tade kurutambi wange alivero mkuzaru terekinga na wevuli kulabalu kukwase olivero mgezuli vitekira cheva mbikamba mvuru mbona kumanga chila binga vya kuyamba kwe mwana wangi kwe musai wangi kwe musika wangi sagalo tawane kwe mwana wangi kwe musai wangi kwe musika wangi sagalo bone bone Neseno jolaba, netolo feringa na muzika No kwebonga, ilimwe bibinkumu Kalinkumu nyone birujo pifuna Semo tawana mwana wange chendaba Abantu kuyamba biranga mwesigwa Kuhuli mtu, no kufuwango kukola na choshi yamba No taloza kufunanga tutawana Kufunanga chansi sebo somanyo Ikalamu terimba wichitegira Kale no kusoma kulima kugani Ama keza mazari gaka yamba Zishita usa soma chitirite Na yewe virite langa wewo Ohanga mohomo kuboli chitu Toki sanga ndwa decho shabuliomu Noko gerishi kuru mechiri kumoyo Toki yanga chikozo mwakindiringa Mwana wangi kwe musai wangi Kwe musika wangi Tagalo tawani kwe mwana wangi Kwe musai wangi Kwe musika wangi Tagalo bone bone Moyezo kumboza kubana banga babiri we batirwa kiono kwenda wanya kubanga dana ya mukazi watu ebibye sibizi bunyo enda banga byangu kastali kombirwa natera mutya yeshushi mumara tiwali bakabuza adino mukoza jemu farasi na kuyeje galamu kulize gabutu mutegezu ayike byomumaka Zala mungkulize Gamutu motegevu haikebi omu maka Nijari fumbiveri Valipa kuchitiwa Watine pirata na yesu matimba Musacha watu Voliruno kuranga Gevi sivuvituka Chisuka ninyoko Walumbe wa mtu ala Osikale buswa Osine manyukuri na yate chizibu Mechivanga chikete Ukumanga masaja Nojemari laweka Voli musaja Nimunanyoko mkwasa mukasa wadi mukuruo na yato mfuganga kumoyambako mubizivu yona jali bafumbidwa aleme kuchulanze kwe mwana wangi kwe musai kwange kwe musika wange sagaruta wani kwe mwana wangi kwe musai kwange kwe musika wange sagaru bone bone Wali wovye tulaba na maso gaffe nibyo byetufuna abiva mu moyo wali wovye tulaba na maso gaffe nibyo byetufuna abiva mu moyo mwana wangerikani wikendereze birowoozo by'obulimba ebikwensi kitazanga kiseera kirituuka n'obasimakomu nganze ne nnyoko bwetubadde ku nsi naye amaka agasinga munange tegateeke ebisibuliba nkumu ebikasundasunda ekisinga obukulu ebigambo gambe ebiva buli ludda nga baagala okubasuula balirwana okusanyuka ngeri wammwe muyombozi banga omutima tokubanga mukadde wange ate n'okuwasa osooka kusiganga kubanga mwana wange tabakyala bantawaanya n'okutuuka okukoma nga noonya katereera ng'endwadde nkudde nenkumira ku nnyoko wooyo obanga mwesimwa mu bufumbo bwammwe tulaga ng'omukazi tyalina mujja wadde kyevambigamba obulumi bwonna kubanga nkirabye byebigenda okukuyamba kwe mwana wange kwe musaayi gwange kwe musika wange sagala otawani kwe mwana wange kwe musaayi gwange kwe musika wange sagala obonebone kunoonya ensimbi si kintu kyangu kubanga tomanya ne kyolibeera oyinza okukola kwenofuma nnyo naye n'osasula ekyo ekitasaanye n'olabayo n'atakola nga yateredde sentanokanoka enaasoonoona bw'olaba ng'akwebyo soba okubanga obukakko obwaffe buli musaayi buli buli awo nga totegedde abadde omwavu vuga kapyata n'okukeera okufuna si kirungi nnyo ate ku eri ne zikuggwako obanga mulungi omuntu asaaga ataasibanga busungu bwaku mwoyo n'okutya ng'abakulu abakusinga obuba wange ekitiibwa ekiba kyamu saako okusonyiwo yakusomesa nange kitaawe n'obwekubadde kyenva mbigamba mu bulumi bwonna kubanga nkirabye bijja kukuyamba gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange sagala otawani gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange sagala obonebone gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange sagala otawani gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange sagala obonebone gwe mwana wange sai kwangi kemsika wangi sagaru tawani
www.mp3ugandanmusic.com